JK the Bridge. Rita Malaika, Rita. Jagala kuzimbire nyumba, jagala kuzimbire nyanja, jagala kutwali wewe, njagala, njagala. Jagala kuzimbire nyumba, jagala kuzimbire nyanja, jagala kutwali wewe, njagala, njagala. Rita muwalo mulungi, owempisa enungi, ntambula enungi, nenjagala enungi. Nenzalira mukwano gw'oyagala. Nzali na figa jo yagala, nzali na magezi gotalina, nzali na sente zo yagala. Baby, genzo wapabi, mazina ngazi nango wapabi, mziki nukuba ngo wapabi, sete nsasa nango wapabi. Ripe chisoka wasoma, choku vili onirira, choku sati figa yo, Rita, Rita, Rita. Ah! Yagala kuzimbiri nyanja, yagala kuzimbiri nyanja, yagala kutwali wewe. Jagala kuzimbire nyumba, jagala kuzimbire nyanja, jagala kutwale bweru, njagala. Nenzali na mukwano gw'oyagala, nenzali na figa gy'oyagala, nenzali na magezi gotalina, nenzali na sente z'oyagala. Baby, genzo wapabi, amazina ngazi nango wapabi, muziki nkukuba ngo wapabi, sente nsasa nyango wapabi. Jagala kuzimbire nyumba, jagala kuzimbire nyanja, jagala kutwale bweru, njagala. Ripe muwala omulungi, ow'empisa enungi, ntambula enungi, nenjogera enungi. Jagala kuzimbira ennyanja, jagala kuzimbira ennyumba, jagala kutwale bweru, njagala. Jagala kuzimbira ennyanja, jagala kuzimbira ennyumba, jagala kutwale bweru, njagala. Rita njagala kutwale zaala balongo, fote na rongo, fote salongo, eh. Nzali na mukwano gw'oyagala, emiziki nkuba gy'oyagala, national, international, mukyalo ne city. Njagala nkutwale Dubai, njagala nkutwale Beijing, njagala nkutwale America. Njagala tugende Mexico, njagala nkutwale waffe, njagala ontwale ewammwe, nange nkutwale ewaffe. Rita, bene nkutwale ewaffe, nange ontwale ewammwe. Dagrot Vibes. Nachi. Hello.